This is an MUT Radio podcast.
So in front of me, I do have Butis Piwe, Australia on MUT Radio. Butis, thank you so much for joining us.
Thank you for allowing me to give me that to say.
Siyabonga mhlambe ungasitshela kabanzi ngawe ngomuntu mhlawumbe ungakwazi ukuthi uSiphiwe usuka kuphi nendawo and ufike kanjani la
No uSiphiwe mfethu ubhuti nje wase ukhulile khona la wazalo khona la emlazi ukuhlala ekhaya eka A section but right now ngihlala kasini uSiphiwe is one of the person engathi namhlanje nje obe khona nje la umenye ngoba azi ukuthi wasebenzisa kakhulu ama drugs ahlukahlukene for so many years.
Okay.
And akugcinanga lapho, akugcinanga kahle. Ugcine esebona sengaphakathi ejele, nangaphakathi ejele wahlala for more than 15 years.
Yo.
So I spend a lot of time behind bars, but ngithe uma ngibuka ukuthi yini eyenza yonke lento, I realize ukuthi ama drugs notshwala. Babe iphawulisa kakhulu.
Mhlambe if ungasitshela kabanzi ngeexperience yakho what type of ama drugs because siyazi ukuthi there are those mhlambe abawasebenzisayo who would like to hear ukuthi maphi ama drugs owasebenzisile nokuthi ayishintshe kanjani impilo yakho
but mina I remember nje ngisase primary bengilomfundo ebekuthiwa uhlakaniphile
okay
yeah like bekubuya ama report ekhaya bengayixaxa hayi bekuthiwa siyazi vele ukufasile so since ngaqala ukubhema ngoba remember ngiqale ngogwayi then ngaphema insango
okay
then from insango nga upgrade ngaphema ingidi le bizwa ngebutton abanye they call it cement rights
okay
from there is ngiyakhumbula ngifaila e high school from the very first time ngafaila and ngafaila ngempela okusho ukuthi idakamizwa ziqale lapho kuyishitsha ingqondo yami mfethu and kaleso skathi ngiyakhumbula ngifela bese ngiupgradele futhi sengibhema irock irock le abanye abayibiza ngequzo
oh okay
yes. So irock ke mfowethu isidakamizwe esingozi kakhulu ngoba sikwazi ukushaya umuntu nama tax simshaye phansi simlahle phansi can you imagine ke mina ngibhema irock angina tax ngiyafunda okusho ukuthi ukuze ngikwazi ukuafford lezi zinto fanele ngiyoganga
sure
fanele ngiyobamba inkunzi fanele ngiyoqheza imizi yabantu nje we understand and the more you are doing lezinto the more namacala anda
I know kube nama challenges usungaphakathi ejele mhlambe some of the challenges as much as yes ungikuzwa mention ewonke but nje kube lula kangakanani ukuseva i sentence yakho noma kube nzima kangakanani makuthi kube nzima to serve your sentence ungaphakathi
angifuqama ngempela ijele indawo engayifisela ngisho my own enemy ngendlela edizayine ngayo leya ndawo idizayine ukuthi ingqondo yakhe ihambe idizayine le ukuthi ube neanger ongazozwela inyelo bani leya ndawo iphethwe abantu abangayilutho ngaphandle but ejele bayi something bayi runner bayi ruler so everything wenzayo uya power kubona we are renting ngisho ukurenta lapha urentela ukuhlala and ku facility la
government
kube kwazi ukuthi ugadiwe kanti niwa ugadiwe ojele ojele bakademy ojele bese bekodwa bayema ku ugadwa izona iboshwa sikutshela ukulala nini vuka nini idla nini angidlali ukuhlala endlini eyodwa niba u60 ngishere isitoilet elilodwa ibathume yodwa
for 15 years
more than that udlakabili ngosuku mesike isikhathi nje kwathi past 2 I mean sekho good night so ngisifunga fa ama picture amakhulala seliphelile usuku uyozibona ngakusasa
okay waphuma and wabona kanjani ukuthi no lempilo le ayingifanele and let's speak also about umsebenzi omuhle osuwenza manje emphakathini mhlawumbe sitshele ngama programs owaranayo nokuma mhlawumbe nje ama projects ojwayele ukwenza nje impilo yakho sisi kanjani njengamanje
no mfethu it all started ngisangaphathe actually
okay.
Ngizophuma ngoba umuntu ozophuma uyiswa kula ma facilities vele abantu asebezophuma so kuna ma programs nangaphakathi ejele enziwayo o anger management and stuff so ngithuke nami sengena kuma programs ngawa enjoya angivula ingqondo ukuthi think before you act so I've learned a lot of things hey take me the nose if ufuna ukuphila impilo right fanele uphume ingqondo usushintshile for now so bemesikhipha sisezangaphakathi siyokhuluma ney'ngane while sisagqoke bona u-orange
okay
yeah so ngithe sengizophuma ngathi no why no sinto ngisabe sengiqhubeka ngayo cause nangimina ngikhathi mengiyibuka izongigayida vele nami cause angeke ngipreache something engayipractice yabo angeke ngitshele ngale ngama-drugs yet ngiyawadla futhi so loo nto ayiyenze vele sense so ngithe uma ngiphuma ngathenda ikole ngiyenza nje lento but there was this guy eyangibona eyathi fetch le nto yenza i-right but awuyenze ibe legit so ngigcine sengivula i-organization ebizwa nge-Liberty Youth Empowerment NPC noma ingakabi legit ngaleyo ndlela but into esikhona vesho engiyimisele ukuthi ngayo ngiphushe ngingaphushe umlazi only ngiphushe ngize ngifike nathi KZN as a whole ngoba ejele ngihlala emajele ahlukahlukene ngiphumele e-Freyhand
okay
it's where I realize ukuthi nasemakhaya ama-drugs abheke just the fact basemakhaya abanakile and maninga adliwa kakhulu abantu basemakhaya abanaki so ngina le dream leyo ukuthi if le program ngempela igcina ivuthiwe umuntu agcine ekwazi ukuthi ehambele le ndawo zasemakhaya okuyizola ngempela eyilahlile ngoba bengizobe sixoxe jele umuzi umuntu ethi mina ngiphuma ngiyodayisa bengiphuma ngiyodayisa ama-drugs yabo because iyona nto manje eyo-fast cash yet iyo-fast cash nokufa kwakhona futhi fast understand so futhi ngibuyile njengamanje ngi-engage no Department of Correctional Service bangibiza ngo-ambassador wakhona banokufika bezongi-invite ekhaya sikhulume nengane zesikole SAPS nawe uyafika uzongilanda siyokhuluma nengane nami nje alone mfethu I do go ekoleni nginalo i-page nami lelaka-Facebook elithi Sokhulu Zulu
yeah
ngicabanga ukuthi everyone uma engena kulona you'll see ukuthi indoda isiyenzeni or iyenzani
yeah no mhlambe asikhulume manje about nje ama challenges and not ama challenges but your advice to intsha I know they are listening bakhona abaningi abantu abasha mfethu mhlambe who are still part of ama drugs abasa wabhemayo noma bakhona ama substances abawasebenzisayo ahlukahlukene what can you say to that one person who is using ama substances osabona kusamnandi kwamanje
yeah yeah but ama drugs anjalo usawaqala you enjoy it you love it and we are penyiswa mahala
sure
because we want to introduce you kuona sifuna zangene uzowafile kahle then ke musuqala usudeep asisakubhemisi sekufanele wenze ama means ukuthi athola kahle mawungazi uzowenza kanjani ama means sizokutshela thina ukuthi kini khona ukuthi njengoba uthatha ukuthi sidayise ora sambe siyokwenza ukuthi uyesiqhubeka sibheme so nje into engingayisho mfowethu ukuthi ama drugs bafethe ingqondo ayishintsha ama drugs akwenza ubulala umuntu ungaqondile uvuke kusene esedamukile uyisola ama drugs akwenza ungene emzini nomuntu uyitshetha khona umuntu kanti bakhona yini uhlohlwa yona awusungene la ubuthi unizonjonja uthi uyavuka sekukhuluma umuntu wakho lo muntu wakho navelalwe nawo umgwazi omulalo ungazile ukuzobulala la but uyabona umsase kufake
inkingene ingaka
nje ungene uzokwenza into ethezwe ufica umuntu uyageza unqondo ama jackets im rape usuya rape into adonga iplanile ungena
wena ubuzo zithathela
lesathi we understand so maningi ama challenges futhi afisa nabantu abanja ama drugs and ayingozi kakhulu mfethu ngoba ukwayeka trust me it take a lot ukwayeka mfethu ngoba even ema rehab lawa handwayo ayadayisa ama drugs so mina ngiyangithi rehab ingqondo yakho nenhliziyo yakho I didn't go to any rehab mina I took a decision I took a vow ukuthi I quit ngizeli ngani zabafana if ngithi ngiyaqhubeka ngiyaphepha ngifundisana understand so nje bafethu kunezinto ekufanele sazi ukuthi vele ayidalwele umzimba imizimba ayidalwele intuthu imizimba ayidalwele ukuthi amaphilisi swamixe ngani izinto abayiphuzayo oncika intashini yonke lonto mfethu sibuya kuzona siyazazi kuyanqanyuka kuyafiwa umphumela wazo uyuthu eyidawo yafa noma uyaboshwa
kuphela
phela
Butisipiwe, thank you so much. Siyabonga kakhulu ngokusijoyina ku-MET Radio nokushare nje story sakho with umlaleli olalele ekhaya and for sharing also with ingane ezikhona lana nabantu abadala because there's also a challenge ukuthi even nabantu abadala they are still part babuke mhlawumbe izitress zasemsebenzini bese beziphathika kwizinto ezahlukene so siyabonga kakhulu for sharing your story. We wish you all the best mfethu organization yakho oyiphushayo. We really appreciate your testimony. Siyabonga kakhulu. Thank you. Uputi Sphiwe ke lo sikhuluma naye wakasokhela isibongo. So cool. Yey nakho ngimlahla.
This is an MUT Radio podcast.